Nipa mandla Nkosi yami uphendule imbule yami. Nipa mandla Nkosi yami uphendule imbule yami. Nipa mandla Nkosi yami uphendule imbule yami.
Let him pull me low. I'm in a busumu zaba. Nitala wu zaba.